بوتين ayaa tagayashiisa u sheegay in uu warqo doorashadu inay tahay mid dimuqraadi ah wuxuuna meesha ka saaray kuwa dhaliilay codbixinta waxa ina hor yaalla howlo badan oo marka la isku daro cid kasta oo doonaysa inay cabsi geliso nacaburiso cidna weligeeda kuma guuleysan taariikhda haddana ma guuleysan doonaan ayuu yiri Putin doorashada saddexda maalmeed ee bilaabatay Jimcihii ayaa lagu kordhiyay xukunka Putin ee 24 sano waxaana ay ku dhacday jawi si aad ah loo maamulayay loona adkeeyay amniga kuwaas oo sidoo kale aan la ogolayn in ay dhaleeceeyaan madaxweyne Putin iyo dagaalka uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin Ukraine natiijooyinkii soo baxay ayaa guddiga doorashooyinka waxay ku sheegeen in madaxweyne Putin uu helay 87% codadkii la dhiibtay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in musharraxa shucuuciga ee Nikolai Kharitonov uu galay kaalinta labaad isagoo helay 4% wax ka yar halka Vladislav Danakov uu galay kaalinta saddexaad doorashooyinka sida iska cadmaha kuwa xor oo xalaal ah marka loo eego sida Putin uu xiray dadka kasoo horjeeday siyaasadiisa isla mar ahaantaasina uga hor istaagay kuwa kale inay la tartamaan ayuu yiri afhayeenka golaha ammaanka qaranka aqalka cad sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in Putin uu noqday mid qabatimay awoodda ma jiro wax shara oo uusan sameyn doonin si uu u sii dheereeyo awooddiisa shaqsiga ah ayuu Zelensky warkiisa sii dabadhigay xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhaleeceeyay codbixinta oo uu sheegay inay jirtay doorasho kale oysan dadku qabin iyadoo sidoo kale aysan jirin kormeerayaal madax bannaan oo ay sameeyaan buu yiri ururka amniga iyo iskaashiga Yurub tani ma aha sida ay u egtahay doorasho xor oo xalaala ayuu Cameron barta X soo dhigay Shiinaha ayaa u hambalyay Putin guusha uu gaaray isagoo uu muujiyay xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada waddan waxaana si aad ah u aaminsanahay in iyadoo la raacayo hagida istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Xi Jinping iyo madaxweyne Putin in xiriirka Shiinaha iyo Ruushka uu sii socon doono ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Lian Chan oo warfidiyeenka la hadlay kadib codbixinta hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi Honduras Nicaragua iyo Venezuela ayaa sidoo kale fariimo ay ugu dabaaldegayaan uguna hambalyeynayaan guusha Putin diray